Diego Beat.
Nasanze ari wowe nyene nubwo najyaga mitesha mbere y'umugisha mu buzima bwanjye ndagushimira warakoze ndagushimira warakoze mbere na mbere umbabarire aho nakosheje nkakubwira nabi ndagusezeranya ko bitazongera habe na rimwe oh no you and I forever this sweet love is forever amaranga mutima yanjye yose ni wowe nasanze ari wowe nyene nubwo najyaga mitesha mbere y'umugisha mu buzima bwanjye ndagushimira warakoze ndagushimira warakoze ari kumwe nawe mburi ingingo zimwe na zimwe z'umubiri wanjye nkigunganye mwana nasusumira mabura amahoro
nasanze ari wowe nyine nubwo najyaga mitesha mbere y'umugisha mu buzima bwanjye ndagushimira warakoze ndagushimira warakoze